Mpona mata
Mieze inwe
Mapenzi ya nara Penzi ni nara Sina mengi mimi ya kusema Lakini na msifia Yupo piki yake Kwenye hii dunia Umenifanya mimi nisiwe mnyonge
Kwenye rap, kwenye nja, kwenye shida tupo wote
Naomba penzi nisiwe la wote
So nipate majanga undoke
Baby siku zote tuwe wote Maria, my number one Maria, my number one Maria, my number one Leo na kwambia Maria, number one Leo na kwambia
Siku ya kwanza Nilivyoweza kukusoma Mapenzi yangu nawe Yalianzia Musoma Siku ya kwanza Nilivyoweza kukusoma Mapenzi yangu nawe Yalianzia Musoma
Sana sana na mapenzi mimoza kosizi wezi du
Mina kutunza kama mboni
Selewi
Manyaku nyaku siyaoni
Selewi
Sina najiona doni
Selewi
Tunaishi kama
Selewi.
Beboni
Selewi
You are my wife to be Can't believe Kama niko
Maria, my number one Maria, number one Maria, number one Leo na kwambia Maria, number one
Siku ya kwanza Nilivyoweza kukusoma Mapenzi yangu nawe Yalianzia Musoma Siku ya kwanza Nilivyoweza kukusoma Mapenzi yangu nawe Yalianzia Musoma
more than beats tomorrow.